ngihlala nawe inkingi imali Nifisa ukuhlala nawe inkingi imali Ngiyathanda umuntu wami inkingi imali Ngiyathanda sithandwa sami inkingi imali Ngabe ngiyakhipha mntana omuntu inkingi imali Ngabe ngiyakhipha mntana omuntu inkingi imali Oya, 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 wenkinga 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 imali Ngiyakuthanda ololo, ololo Ngiyakuthanda ololo, ololo Ngabe ngihleli nawe, inkingi imali Ngabe ngihlala nawe, inkingi anginayo imali
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.